drama on the bed.
Kajate limuyuni anani para magori yote nyavuni. Amenifunga kifungoni.